studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedibe jamwale modo alalbaare gonde hande noga e jeddi lewru novembre hitande 2019 yamde jeena suki almustarat e non ousmane nyaale buldo kabaruji do gagni kante to boggi jande to tiargoji ñande fu buri wadede le mali hakkilo hengo woni e himbe dow rewbe seraabe hedumbe latto hono be burdi le himbe enke bam famudum illa puddode kabaruji di moƴƴingol laawol guma kuroyaade tumbutu fuɗɗi e wi laamukoɓe région o ngol laawol kesorsini ngol timmi yaafina yawara le o nokku yirwinan ɗon ndu beeta ko min kala haala denɗiraago o fina tawa mali e wi huminiɓe al aadaji meɗen ana wawi timmininde baasi yeɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani kala ɗo mbawɗon tawede rewɓe seraɓe ana kewi le leydi meɗen ndi eɓe kiɓatiɗallaji kewɗi siniɓe jalti le dewgal eɓe paɗɗite caggal yogaɓe saraɓe e sakiraɓe muɓɓen accata ɗumɓe jooɗo e jaam ɓe rewɓe jaltuɓe e dewgal yalla ana gurdano woɗiri si bonde fuu ana jiya hono ɓe burdi tiɗallaji heɗi ɓe keɓata ñalawma Allah garɗo fuu Ousmane Dikko Aminata Diallo
eɓe kewi e rewɓe ɓe keɓali welde hoore ley dewgal ɓe rewɓe seraɓe noon ko ɓuri hewde fuu yo suudu mum en goni limbatu calɗi roketi sise mo duuɓi noga e jetti yo debbo ceraɗo mo wawali fa hande wowtude no worri kasen ni
mi seere jon suudu an yeehi wonoyde e ley galle babban ana yaaha e duuɓi ɗiɗi ɗuuɗen en warde hande miɗo wondi e mboyo woni mi hettinama sera e yimɓe galle hono mi barɗo hoore ni taweɓe anda ko waddodiri kan mi e jon suudu an
ko walda e roketo noon oɗo debbo mo yalaki haalde inde muɗum an jogui suɓa goɗɗo fanda wirfitade dow anniya muɗum ley wayde jaɓude ñingoje e yingoji yimɓe noon o wirfikito gori ko o wi makko o suɓike torrede gori ko dina makko torrede ley boli
yeehi wonoyde e galle babba caggal ko duddumi e jon suudu an ɗuwde nden miɗo wondi e sugula mawɗo e ley galle o gagñe sella mi yiɗi turtade to jon suudu an to e muñude torraji ɗimo watta kan ɗi fuu diina heddade e ñawre kewɗe ley galle o kañi e sella
e wi mahamadou juwara darani kabaru neɗɗako noon ko ɓuri hewde e ɗiɗo golleji ɗi gonaki meɗen fuu yo batte tippitade caggal hakkeji rewɓe yo ɗum waddani en hettinde sera ɓeɗo rewɓe seraɓe ko gondi hen ko
yamle jeena ƴaɓɓirga silimaji ɗiɗi wuuro nukkoɓe sakiraɓe keɓon faamu kabaruji mali heƴoji studio tamani fo ana mbawi heɓe dow whatsapp dow numéro 76 62 88 51 oɗo mbawi noddu dow o numéro mere mere on kittinoto ɗi kabaruji fuu ɗum woni 37 321. Militaire en franci sappo e taton keddeke kikiɗe altinere nde ley masiba ko avioji ɗiɗi gompodiri ley sahangal bangge keerol leyɗe tati hoorejo leydi franci ndi hokki o kabaru e wi honjotoɓe yogaɓe o kasara bonanda muɗum wawan kutteji e wi mabɓe haala muɗum ana wawi hewde ley leydi franci ndi ka fuu e tawere ɓe seeɓa hakkillo en kolliti wiide ɗum watta fa soldats en leydi franci ndi cela wadde imadaraji muɓɓen ley sahelguel keɗe ko serge daniel nantinowo kabaruji wi adama amadou haydara dow faccita Mohamed Samassiko.
E hakkunde ñalawma o won no kaɓitiɓe leydi france neldaɓe toon faabuyade ɓe kala yuɓeɓe naɓama nokku goɗɗo machine ŋaji bonɗiɗi ɗum no gonni mo intinede wakkati joni o kay e mbaafe memde haala imadara jadinkoɓe holtama wiide yo accident wattu moɓe gonni noon imadaraji fewde e terroriste eɓe jonno so faamude yalla kamɓe kaɓitiɓe leydi france ɓe joppan nokku o batte oɗo kabaru o joobu o ɓe gana fe joppoɓe toon ka taƴoral kay haala muɗum hewan sanne to leydi france to bangal ko kaɓtiɓe mabɓe na nder sahel guel e leydi mali mine miila wiide kanko karanke leydi france emmanuel macron laɓɓini kabaru muɗum e ley communiqué makko o kaɓitiɓe leydi france na nder sahel guel yalla huncande hoore ndenagu leydi france ndi e leyɗe joguiɗe yoppitere nder adunaru ndu
denɗiragu fuɗɗi ley mali illa e mamiraɓe meɗen ɗum waɗan fa yimɓe jayrodira tawe mbiyodira e haalaji bonɗi e wi andiyimɓe kabaruji fina tawa meɗen denɗiragu ana wawi timmininde basiji anni ko adama sanogo heɓini en dow kabaru muɗum ndu faccitago mouhamadou samasiko e aminata diallo
e wi magma gabriel konate neɗɗo gollowo e ley fina tawa mamiraɓe amen goni huncam o hoore denɗiragu yalla gondal hakkude ɓiɓe adama na fewa
denɗiragu ana illa duuɓi ujunere mamirabe men bi le berde fudata bas le haklaaji himbe kani wadede fa hada bas e ngadi dabere wonde hadude neddo gollidinde berde mi jotata fon den be ngadi o den iragu hakune singaaji fatawe kaldal e kawral e deeran hebe
cohesion sociale
le alhali basi ndi leedi mali woni e mudum den iragu naaw jaati jogade nafa mawdo bangal hetogol jam leedi ndi woni ko holliti madani kuyate hoyra jof fedde segasi kuyate
le rôle du sinangula dans la société même le mali est un
Studio Tamani, yo faabal laamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sakira ben jandaare en kabaaru djumon ile region ngaji meden dem puddiran laamu gaawo lebbi didi tiagal ko l'école udita ciudi l'école jeddita woni uditindi le commentaire kinto o nokku gondo le cercle almustarata wi laamu ko be on nokku didi l'école ngaji uditindi du ana joge tidallaaji janginobe ngala joddore du ngala horebe committee ngaji kuminide l'école on nokku ana darte laamu o fiya dabareji yalla musilembe ana birfito jangina fa suka mabbe keba janga moƴƴingol laawol kiban tukoroba e tukoroba ñamina ko warata kilométre ŋaji capanɗe jeenayi e jeenayi jottega hannden fa capanɗe tati ley temedere. Ɗum wonno ko laamukoɓe commune tukoroba taygiti wiide keñanne e wi hooreɓe commune o ɗum waɗɗi dow immadara maire en taton commune ŋaji e kiban tubakoro tukoroba e les cercle banamba e ñamina les cercle kulikoro ɗo e seeɗa laawol ngol waran fuɗɗude nawtorede golle muɗum an hani wadde lebbi jeɗɗi. Sakiraɓe ɗo kaɗo ɗiɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere MJP nde ana wodi. Wassalamu.